Kijichino moja Classic Record.
Ai, ai. DJ Msaga bwana.
Bado, 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 bado. Bado, 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 bado. Bado, 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 bado. Do mimi uyo. Komando nyeti. Pia na mtetu wa kishamba njoka ditu cheze rege. Wauni rege. Tena rege. Pia na mtetu wa kishamba njoka ditu cheze rege. Dada rege. Mama rege. Pia na mtetu wa kishamba njoka ditu cheze rege. Nisa rege. Kino rege. Oh yeah we. Rio Manila rege. So ama piano. Dada we. Rio Manila rege. So ama piano. Yomba we. Manila rege, so ama piano, baba we. Iliyo Manila rege, so ama piano. Ona squeeze wana nita, komando nyeti. Na dada zao nao, komando nyeti. Baka masera nao, komando nyeti. Baka watoto, komando nyeti. We gala ni mzamini, pia na mzeku wa kishamba njoka titu cheze rege. Wauni rege, amadi rege. Watoto wa mazuna, nisi na nyota ya punda, mimi na nyota ya ndege. Lido mala singeli, ndo nimeimba kwa rege. Wau ninaitwa jeti, mimsi nitela kluge. Gola mite chege, niwe bie. Wana kuhiri dude wana, wana kuhiri dude wana we. Wana kuhiri dude wana, wana kuhiri dude wana we. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Cause reggae is strong. Oh yeah, we. Rio Manila reggae. So I'm a piano. Dada we. Rio Manila reggae. So I'm a piano. Yomba we. Rio Manila reggae. So I'm a piano. Baba we, Rio Manila reggae, so ama piano. Mizuka mepanda wanangwa na vama shati. Chula msivwe Mandela tutakimwagela. Mizuka mepanda wanangwa na vama shati. Chula msivwe Mandela tutakimwagela. Apo kati ni uchi zitu, ni utaira. Ni uchi zitu, ni utaira. We mkami yeyala. Ani salimia Dimiti babake na Kausa. Wem dogo niza eh, anisani me chare masuna. We banka sera, anisani me wanangu foxi. We shani ze bossi, we che Uganda manige dele fa sauri. Anisani me mdogo chef tatu, we chale boy. Anisani me aspofa, watoto wa kimteneji. We kisumo jeyala, anisani me watoto wa jela makuti. We Diego fundi, akiri zile. Anisani me mwanangu bapenye. We maazi msondo. Imeisha yo.
Kijijino moja Classic Record.